yande sapo jeddi min ta chapantati studio kalangu habaruje furfulde ko jamone modon le habaruje de nanam filla ko darto fawar jondu ko nan secretaire general mo oni fedele duniyaru o jabeke kaldo inde makko on du kanko Antonio Guterres o wi hono hunde ko wala Niger du en dan dum won riwgol neddo woni en dan dum welale mo fesede kala en nanan ko kaldo inde makko o wido maccu non ni fawar jondu ko nan le kibaruji du ko nan hono campagne bi tele vernier la kanyum wonno nyiba suudu kuram mawdu to agadez golirodo en diam kanyum e fawar jon nangé be bi golle mabbe darnandu sabu hokko ciet be ndan wala no fawri leedi ciet be ngala golde ngata non ni fawar jondu ko nan yewter men pinande studio kalangu haltanani hala hono fa hande du ko nan nim do fi noy neddo watto ko hokke talkuru ya waswa arzu ko master leedi men Niger do enda empama na dum worti min suma na amadu hirtinde en jam min du koni ko wiyoto on fawar joni hokkodon kibaruji di enda fulfulde noni en puddan go fugi nanda yerno kalde ni enda kenya sappo go leur octobre stéphane dijarik latir kany won kalodo inde secrétaire général won mawdo oni fedele duniyaru mbietedo antonio guterres o hali wi de ke hono kaddi ko wada dum fu do fi CNSP riwugol mudum ko be diwi hon neddo gondo do inde nations unies do leydi men Niger o endani be teda madan Louis Oben be bi hunno ko latini be ngucci dum wodi be janci dum san dum wela libe den ne kaddu ko nan kanko Louis Oben o enda hokka kanani bal tete o dile leydi juude Kenya warde hande yaade faddi yaade jango kaldo do inde fawar joni hono kanko horejo enda o wi hon Louis Oben o endani neddo latido ko wari leydi o golli golle Nations Unies leydi Niger fa wodi kanko do hawji keddi golleji Nations Unies leydi enda nenne joni o alle e ko wi'a o dilla dum enda golle den ketta ngadna hande no wodiri tamdo leydi Niger no wodi himbe kotta millionji nayi e himbe ujunaji keme taton yidobe tay faabama e do ko yaawi yaawi samno tande tampiriji dum du ko nda rewbe kanyi skapuri hewde der majjum kanam be ketta wadde golle majjum jom noni fawarje le kibaruji di ni no tawadu kono se ndari tiagal ko jippino laamu wadde leydi men Niger ndi enda han dum waddi ko faanden groupe Vernier kan woni himbe lati kay wonno ko hojuno kontara gam batte alle en nyibude hono faande suudu kuran to enda agadez maundu goldirondu e nangé goldirondu kono ndiyam kanyu e fawar jondu gasoil suudu enda be bi golle dem be ba yarata de yesse be paddode sabu alle union européenne kan won fedde dental leede tubakobe kay wonno hokka ciede hawtade AFD du fedde leede France wadore ballaga mu yade fe tiarnon beedu kono pelle didde fu darni hokkude jawdi mudu denne be bi wajibe mabbe kambe company o enda be darna golle den enda tafon fa dun dar yaadu yeso denne ne kadu kono ni be bi du fawar joni ni hunno ko lati denne ne kay be mbawata hono hebude wadde golla mabbe gal enda ba ko tawa company o enda holli wide ke hono suudu kuran du nyibete aga de kan woni bondu fu mawnde le lede men Africa yanange do enda ele kibaruji di kokol kibaruji mbietedo Samira Sabu lati kanyo enda no faddano balde ni enda kanko du kondan Kenya sapo go lewru enda wonno ko hokka lawol wurtade o yolbinanama hono nangol gol o yofidama e tongode mi bito dum dum wonno ko fawar joni jingono makko dum woni maître Oldo Salem Said avocanoni hali tabintini gonga halaka enda mini min cita wiide ni Samira Sabu oni o nanganoma illum ase chapantet lewru septembre ko jabbi dum to ko nangado yarama no kurtu himbe fu faama e toyno fa yotti jeddi lewru octobre du noga tati wenda wonno ko be ngartiri mo fawar jondu kono ni e to suudu wi'etendu PJ nanon du wadi pelle kewde lati du kono ni hono nangol makko be kali dom kawn RSF hokko kibaru be duniyaru hawtade faane tourno la page be de jingono suudu babbe le Niger be jamino o yofe illu hande waray le kibaruji ni ko gonde den studio kala ngueden gaddan himbe no tawa joni kay hala ko darto sarusi tawa to endan wuretengo Chirozerin leydi Agadez dum du konna sarusi kaw jire filla ladeje jaay kanyu e durgol kanyu won ko waddi hono waytanu mudun sanne gam be bihitan hikka ndungu wadayi no wodi ha filla ko darto durande sedda ko hebaade du konna e be joti sanne fati nguluji yite ladeje ko wattu enda ya bonno do yerno colonel al mustafa jari docteur kawjira filo ko ndartla de jeyto na chirozerin haloni bandi mi biteddo ahmed felam o wi o wanna dangal yaade be wor hakkila sanne yiteji di
cikin gundumar ciro
dalle da ciro hana nokkuje din fu godi fudo itane hikkade dun wadi to hudo gon heba no handi hilnare wadi ganko reno hisa gulo laddi kilogon tukabe kubba hite acca nyifayni na wakkati jugondo durobe kan jongata nema mu en sai yeggita nyifay hite gen ko wodi woni deni neddo kubbi hite mun ta yeggitin warange gan hendu no wodi hendu dundo kan hoyata hite gen ya watta der hudo kon gulo de wada der fi o modum buri tampinde kan woni durobe gam be keppan durande ko dabbaji mabbe himbe gatta hilnare he iri bonon daji di gan dabbaji keba durande fadde dungugun warta
son kuma wata da manata
dan fa dal fi la durgol jokke fa di fa jahaten tondube bi nokkuje kewde fu hudo wada no yirrani en hitan hikka non sabi durobe kanyo dabbaji mu en dun latten ken wembere san hitan hikka en do filo ko dart durande sabu tila e mabbe sebe dari nokkuje gote den don dabbaji di ndumi dabbi don dabbuni warnati en enda dum wandi ko fande mitedo Umaru Sanda Ahmadu latti o do ko halta do inde aran fedde jingonor durobe leedi men Niger o wi nan dabari do no hokka yaade laamu leedi gam batte Allah heba dum heba mo sola kanyu halani Mani Musa.
Il faut qu'il y ait une loi.
Nani dun joina lawal lamu kadol durde der nokkuje durtet en falaba gan hegaaki wara dura der nokkure lamnude dun acca bibbe wurobe der torra amma e halaka kalten kana ko data filla diludu durobe e gahodambe don sobirde nayorade hordore no wodi kana lati en funa durobe na toy der ciofol wendu chaddi don gam no dun hadira funo tilsu e mabbe non yaade ton harto fidda joddal don do no wodi dowtanade lambi lamu cingadi gam gomnanti watti talkur kawjindu filla durgol kambe no kuje himbe ladde e ndiyam kandi dowtanede gam kawjaki no kuje kawtade de
rel partage
nanni ara faarje ni kibaruji nin tawadu konna makade mo gonde o kettol gawri non e cubol kullantareje ko heba e dungu jonno wakkati wonno yawti e bolawol hakkude remoobe e durobe nenen lata mi ngatana wada wakkati ji kewdi tan afilinge region motilabeer gonne dum heewi sanne kanon woni ko duude majju fusse wadi hakkude remoobe durobe fu laami be finatawa be kay woni ko darto fu mojjina hakkude himbe ben enda dum waddi ko faande ba hecci kenyanda aljumaar wittinde jeegol octobre mayyaaci mo filinge biiteedo faande alaji Haliru Rafika Marafa o wadi jati hono faande be o hitani de o heppi be o wittini be jeyi to suudu sariya dum du ko na bandi mi Habibu Garba fodde majum neldo min yewtande en dan ko haaldo mum
ka hemma kazo sakana wasu
ba garta no wodi durobe he demobe be fitina nati hakkune mabbe min gadi ko watta potal nata hakkune mabbe dum heppori na ko min lildibe to jujube jon en dabbaji gatti bisaji der gesege naygo di bonnini jon en gesege den do tokki koyde gada mum be giti jon en dabbaji di kamben do be jeddi don fitina on fuddi minen poda hakkiloji jon en gesege ba be bonnina nama tabe tadan ko e mabbe kiti neddo durwani hollowa jowuro on no wodi committee gon ko joddina ko jowuro on kan he lima muro gon worebe durobe he demobe e neddo ko fu kamben tefata fonna deni dum hepproki den ko jonkay be kolloa lamido jongonga hokke gongam
wona hakkine kuma aroji juna gafara
nanni elongo no ga jegal rjie jipiro lamar e leydi Niger kanyum e kulantareje hono chatude gadaade chawide leydi Niger ina hawtade rafindena ko won e ley kerle tati kerde en nani ton en dan leydi sayi himbe no boyto sanne do filla lumuji di galaano gadno warrano ni sabu sodobe ngon galaano kew sanne sanal filla ko dart dabbaji Sido Boubacar o do yo fawar joddi languji no en der lumu sayi nambi e lube leydi sayi o mo filla no en do en dan ne won ngon be jira hunde wono yara
Duma min saya cende mbi no wodama gam ko jaman wardi kay cende jogori no Allah waddiri gam wodireji di min kebanno e maggo fu faarde hande minen ka wallahi minen keba sedda sedda ka nimbe ni wanno nokku fu no garado no cioda minen gordi wanno faaru jeemi en wobe ba bene juuta no gadda injiji ne gari do no cioda gai dum fu min bayri dum yonga coggu amin ka warti ni minen dacera hande wajibi jawdi no wodi Allah sodobe heewa nokku fu non minen galilu moji amin dilana ko no wodi ko min jobata gan nido amin fu mo jida no dari do patanti yobata mo yoy patandi fu minen bumbo min jida daroro ngam min jobu ko min gari talki amin min gatta nido tawato yaringol fu wite wallahi wonno yob sido wawata yobi sai war tokka goddo jobo on be gollida ni misoni gar cioddon hokka kan kemi joni cionudo hokka kan kemi didi mi am wadan on do resim hokka dum le kemi didi
en jaar region mo tawa fu birnin konni gallure mu jaate nokkuto lati fawar joni loktorom ne jwa illele le nigerian ngarno chawrto himbe hunno ko lati lati sadorno sane dum waddi ko faande biter usman abdul mumini lati kanyum enda won kokko kibaruji loktorom mawni gon tendan birnin konni o wi hunde be ngala be jaba dum ka sendan himbe jwa nigeria to don war sawr himbe le niger sabu seni jomu na wala kana kule de satoy fu chawrdo yittake dum sabbe ngad no dagangal endan Asumana arzika kanyum hoji hala makko neldimi
do ki hujoji da kanta tunda
no wodi no kuje de yi'a de neddo yanda nyawto di gomnati andani hokki lawol di golla do fi kebal cellal himbe bani loktoroje gondi do jonde ko e majje non wala basi de ni tawi gomnati no andani di idi godi lawol ko nyawtata himbe amma handa neddo mo jangay jande loktoraku wi e no nyawta himbe farrati mawdo non minen gada kaseti yago to gadobe fi o be acca dum woda himbe do gada hil nare do iri himbe be neddo fu andudo mo jangay jande loktoraku no nyawta himbe wangina jomun gam mo wala andal do fi cellal himbe bonner tan hawta wadi der nyawtol gol watta
asaw to yaay banna
en jaan do so ko nan nokkuto lati faar joni hon kulantare je hon ko buudiji ko petit na lati sadarma sanale gallure ne nana hadiza hasan wadi yewtar nde rafika attare wurtinde do enna
Der wuro doso kawjaki tuyniji no sadarma mawdo wuro gon no tawra rafi hawrindeji kawroji tuynigi din gam wadede kulle gon no kuji to tuynigi di dufete no hewi faano rufi nani boytali bibbe wurobe
do pumal gono mo
tani nokku to mburi yidi ngopete no woti dum tawtine nimbe gam buruji goddi min bowi wulde dum de boyi
amma agay
manti meri no parents
wana meri tam mojinta wuro gon kam fu e bibbe wuro benno meri hokki nokku to mburiji di ngopete de kana rufede fa yotto hadde lawol don
no handi halda fota wade sumana tahiru mer didabo mo wuro doso
onna min godana bibbe wuro be labal gallure den sulay du en fay seda bawde seda kal ko min godi ni min goni hojirde buuri din gan joppol buuriji din no hebirani no torram meri on sanne
difficulté o sadarma no wawi waddi chadale farfi cellal himbe ka woni ko horejo kawjido fi labal amadu bubakar wi
botol buuri ko wala e lawal dun no chadale ko waddata no hewi sanne misali buubi ko wobe bowdi e lumnude nokko on do faande
hebugo jaki yeso do fi kawjaki tuynigi di no waddan gurna lobban hebo no wallan do fi ladde e jaye
fil talki kokko lawol basol arzu kujini adamu amadou kitotodo gondo minister hawjide fil basol arzu kujidi fil ne kedum fawrde rafika attare ketno yewtarde moy wodi lawol hebde talkuru basor arzuku e leydi
le permis d'exploitation
go fu company ji mawdi kokketedo amma du nimbe no bawi hawrude hebude talkuru dum lawol lamu joini no talki din hokkirte wodi talki ko basolo arzuku der leydi pamari kambe ko wasobe ko andano den dum dey talki mawdi din kay company ji mawdi din kambe en kokketedo wodi no wodi talki de neddo wada ta resoide tawe du jomun no jogi talkuru hokkor dum lawol tewtugol arzuku der leydi sabuno wawi dum latono jomun yaade yeso hunde lumaku seni arzuku on wasama den no neddo jamte e gomnanti hokkadun lawol basol arzuku der leydi on sai to dum wadi taykaaki no dum wadirte e basi ko dum wawi waddude gano wodi dereji de neddo watta kando kay no wodi fahande en ceede barke itte arzuku basetedo ko neddo yobata gomnanti gan yardorake e ko talki din mbi
tewudo de woto demande
talkur basol de na sendo hokkamandu no won boyol mayir
si la demande je recevable
deni talkur monde de soydon don yardorama emu deni on dawtanake ko wiadun kay gomnanti wawi heydin tidande on talki modo talkuru hokkoru neddo lawol tafal arzuku der leydi dum duubi nayi watta ko wata wandu heydin tinede la
eto don ko habruji meda fulfulti li semi ene jo kamale hotna en jawtnata habruji e fulfulde assalamu alaikum